Fresh out, exclusive.
Yo.
Wakamba nishinga kabunga.
So nishita umwene price.
Ndeye pusha custom wise light.
240 pamera ni 20.
Mwalungu tuwa leshita zalola ni edidina winja batikale.
Era leshita wanchosha kishpango bunga ineshita shave.
Inga sana tuwa leshita shinga.
Ngai ole mwona tene shenga.
Ata za watampa mazeto.
Senda staka shita mapotato.
Problem la chita dipenji. Fili fion sometimes show PNG.
Ok ngai mweba BF atiristi muna muri CTF.
Mama zambia mulalaba wangu. Fitu ba mishitilo wingi balungu.
Pinche watch the finger to left. So nishita mwamu nefwatch the body.
Tomo nofwanshi kama loti.
La bali alishita empower my youthi.
Ama hospital lungu alikudile.
Bali na nkwa ingisha pa manesi.
Ama skuru chagwe wakudile.
Haka inda ingisha pa maticha.
Ama kota muri lungu bale fora.
Na lomba wachiri wana nyobora.
Haka inda usha ama speech. Na leo mfatu kwa lefa kupaka piti.
Ngeri ashida kaseni mwalefu minisha vantu pasini.
Usha PF ya alistanza.
Na uishu vanangulo kwa death cancer.
Nifilo fomu ila kujele.
Mwalechu usha vantu baka ere.
Na nifilo hote tutulande mitengo kulunda mulunda everyday.
Usha mwe walikwata na motoka kule kabaranda kwa wakontoka.
Uwa mkamba usha wali banomu.
Leko kumfemba usha naono amu.
Wapraising amunibachi wo.
Pa 1.8 muribatu wobo.
Washuka shendele na mapondo.
Wanyafi haripo makato.
Chidioko